na kupenda pia na kutaka pia penzi we.
Says so honestly, I love you, Liberian.